Your Martin Angels killed it. Yeah.
Angels.
Yeah, you're seven at down. Yeah.
For the time being, let's keep on sanitizing. COVID-19, ikoza kugujosela life. Nde ugadisia, efe diga gusia. Dungo funa undipase 1 meter. Kutitisa za uzane za fever. Brazil zikufega gaya. My handshake kama funa wa crowded. Achoo kama kalaga vaya. Zinazo sama ziyamba dala. Zomwendu nena no senu maziva. Kwango sala ndi kuchida. Stay home, stay safe, otherwise anyamada di green achida perfect. Diga gusia.
Ndikudziwa
wani so a bad. Koma mahagi ma kiss ma high five ndenje. Ka social distance bwa zoyandikana sonje. Kuku silamo yo masunga weka sanga sunga bega ya bundi be. Follow me my best. Disposable emoji and to six. Ali yes up on the yaga yaga spree fee bali beso di Mr. Eel. I say the greetings. Samba ni manja kulikoro. Bosa mango samba boya sima. Mask on kulikoro. Uganya la nyasa
tika usia. Ugajulu sama haki tika usia. Ugajulu sama gisi tika usia. Mulungudi gadi badani tika usia.
Jalikilona, osa kuilona, kuseka kugomwa. Osa filona, kolona wayaka. Tika kusia, upwanga sampwanga. Sama manja. My baby ya kusowa touch. My guy ya kusowa love. Batani na popokwana. Tiende banji bafana. Sisi kuyenda, moyo wani. Tika kusia.
It's been some entertainment, baby. Let's not risk it, man. Stay home and stay safe. Otherwise.
Yo, tika kusia. Ugajulu sama haki tika kusia. Ugajulu sama gisi tika kusia. Mulungudi ngati bada ni tika kusia. Tizana mula boko sila gongu kaya usia.
Drums.